Wow.
Wow.
Ni Saint Steve-O.
Saint Steve-O. First things first, mi nasema asante. Umekuwa too faithful, sifa ni kuwako. Uwu nijua state ile nilikuwa. You call me great hata before kuzaliwa.
Na 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 na, sifa ni kwako. Utaimba sana. Na 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 na, sifa ni kwako. Menitomba sana.
Ha, wow, na kuwita walk of ages. Uli stand by my side, niki walk them stages. Kweli kweli kamu huja sinzia. Hata kaa sometimes, nisika sinzia.
But
Milele na milele.